music.
Mr. Dento.
Tigo
Scuba.
The Mr. Junkali. Ubusuma wobe.
Ebu kandwalika.
Ubusuma wobe.
Ebu kandwalika.
Ubusuma wobe.
Ebu kandwalika.
Zani twazika corona. Mami, umushe wako ni mazikwila paka mwa uzani twazika corona. Mami, olo kukuposha ni mafuna chemukwanja uzani twazika corona. Eh hey, mami, neva ukabwela ni mapaya wanumita. Hey. Dr. Mujajati anakamba kuti tizisamba kumanja na kuchita sanitize. Poenda muma shopping ati tizivala na mamask. Kulibe kugwila paka mwa ichoba na chita emphasize. Ivivo seva nikanga inendawa nikakuona ni magwila chepaka mwa. Umushe wako ni mazikwila mumanso kuti ni believe beauty yako. Olo kuposhanya vamafuna chapea majamani. Ivona vika naini imafuna takwila na manja. Nizadwala za mwali laine muzashika kambaka corona. Zani twazika corona. Mami, umushe wako ni mazikwila paka mwa. Zani twazika corona. Mami, olo kukuposha ni mafuna chemukwanja uzani twazika corona. Eh hey, mami, leva ukabwela ni mapaya wanumita. Hey. Siapopeka ati kunkale na quarantine. Tinkale mumanyumba ulibe kuenda enda. Nacho chani kanga ichi uline sichili fine. Ndaba tesi ngapite ngati sinaoneko my darling. Ete witha kukuona mutima umachaya pum pum pum. Ni madwala na mutu umavava. Nikachoka panja na kuona the skies ya mangala good good good. Ni mapola niyamba na kuseka. Oh because of rushing ni maivala na mask. Oh because of you ni mataking an a risk. Nizadwala nza mwalila kambaka corona. Zani twazika corona.
Corona eh.
Mami, umushe wako ni mazikwila paka mwa. Zani twazika corona.
Corona eh yeah.
Mami, olo kukuposha ni mafuna chemukwanja. Zani twazika corona.
Corona eh.
It's DJ Tego Click. Bring the music and click click bang.
One of the best in the country.
Yafunta, right?
Remember where you got it from. Setscoop.com.